dhaqamayo farooyo nugal helay ay xareedu fiidkii mayay filxahayo farooyo nugal helay ay xareedu fiidkii farooyo uga hadhiyo
adna fahan jacaylku sidahan ugu furfuraanahay